vaccine le mititi yenu ya hesabu msime lengani kona batalati le vaccine we le vaccine le mititi yenu ya hesabu msime le vaccine we le vaccine le mititi yenu ya hesabu msime lengani kona batalati na na baisolanga yine meli nina najisela na baisolanga yine meli au le vaccine ndani titi yelu ya hesabu mzime lenga nikona batati wapelila bantu bagiti sipelili sizwe sinyama mazulu yini na wapelila bantu bagiti sipelili sizwe sinyama engabe nabona na
bayastahle abelungu seme yatala kuna batakati bayastahle
abantu bayophela kangaka uthi wawazi kulelizwe esinake abantu bayobhubha kangaka uhulumeni wethu wasendisa ivaccine thina sisayilindile uhulumeni wethu wasendisa ivaccine thina sisayilindile yesilala singalele ile corona we yesilala singalele ile corona we
kona batakati
basirapela bantu bagiti bayete ngelela basirapela bantu bagiti sumanda ngelela au 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 we matona
Lo hace el mundo, se hace la gente.